kuti mimi uyo Naze kwangaika na mapenzi sahi Labla nwi nimerogwa, mina kicha Eti mimi uyo, kwanza tayo mapenzi nyewe siwazi Porata ninyo soda, mijipera Oh my god, mimi amwanta potela
Hela, hela, hela
Mapenzi siweza mishindwa Oh mapenzi, yasha nipele kampela
Pela, pela, pela
Siwezi rudia ujinga Bora nibaki singo Nisake bingo Nikeshe studio na droni nitafte nyimbo
Bora nibaki singo Nisake bingo Nikeshe studio na droni nitafte nyimbo
Aku mambe wa mapenzi na mimi
No, no, no
Sitakishobo mwenzeni
No, no, no
Mambe wa malavi davi na mimi mwenzeni
No
No, 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 no
No, no, no
Nye siriasi Nilisha teswaga na mapenzi mkata kajiwe Kitanzi Kumboli kuwa ni ujinga na ototo sijako Moyo teganzi Mami valinzi dinkashimba hata kupumu Saifi siawazi Mimi mwachama na nitu Kikubwa dua
Saifi nipoge Party everyday Mnote sekai Poleni
Oh my god, mimi amwanta fotela
Hela, hela, hela
Mapenzi siweza mishindwa Oh mapenzi, yasha nipele kampela
Pela, pela, pela
Siwezi rudia ujinga Bora nibaki singo Nisake bingo Nikeshe studio na droni nitafte nyimbo
Bora nibaki singo Nisake bingo Kesho studio na droni nitafte nyimbo
Aku mambe wa mapenzi na mimi
No, no, no
Sitakishobo mwenzeni
No, no, no
Mambe wa malavi davi na mimi mwenzeni
No, no, no
No, 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 no